radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni mwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga mwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ngezweho nange Venuste nshimiye imana ikiganiro cy'uyu munsi ni nk'ubukwe butashye reka mbyite amakwe kuko duhuza abana barenze umwe n'imiryango yabo murashimishwa no kumva uruhare ba ambasaderi b'ijwi rya Amerika mu guhuza imiryango ikiganiro ntuye abana bose babaho gipfubye kandi bafite ababyeyi mu Rwanda cyangwa sahandi ngituye kandi ababyeyi babaho bazi ko abana babo bapfuye kandi batunganye ntibabamenye kubera ko baba baratandukanye bakiri bato ngituye kandi abasamaritani b'ingeso nziza bafata mu bana bakabarira nk'ababo barerera Imana n'u Rwanda Umwana wa mbere duhuza n'umuryango we ni Joseline Uzamukunda yaramaze imyaka irenga 30 atandukanye n'umuryango we batandukaniye ku rushashi bahunga ndifuza kubasangiza ikiganiro twagiranye hano mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha umuryango atuye mu karere ka Gicumbi akagari ka Rusambya umurenge wa Mukarange umudugudu wa Kabungo
Nabuze umuryango wanjye muri 1994 ubwo Jenoside yabaga mu Rwanda natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga twari ducumbitse ahantu hanyuma nyuma yaho nda kugirana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi ariko uwo mubyeyi nabonaga wenda duturanye ni ko umutima amaze gukura wambwiye hanyuma ubwo tugeze ku mugezi twaravonye nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nibaza ntubuse agannye hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda nabonaga ari nka kaburimbo ubwaho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri Kongo ya Croix Rouge
turi muwuhe mwaka ni muwuhe mwaka uribuka icyo gihe
muri 1994 ubwo nyine twarahungaga nuko twari twahunze ducumbika ahantu hanyuma njyewe njya kuvoma
mwahunze muturutse he
twahunze duturutse ahantu twasengeraga numvaga hari izina rindamo ngo ni Iremera hari ahantu hagati y'inkurusi iyo kiriziri kaga duturutse ku gasozi kuri uwo musozi tukamanuka tugerayo
wari ufite imyaka ingahe
mba numva ngo nari mfite imyaka igera kuri 5 ariko nabonaga ndi kwa sogokuru
papa wawe yitwaga nde
ntago nari muzi mama niwe nari nzi yitwaga Fora mfite murumuna wanjye witwa Uwimbabazi uwo mama yazaga kumfata kwa sogokuru nkamusura akongera akansubiza kwa sogokuru
hanyuma muhunga muva aho ngaho utazi hafi ya paruwasi ya Remera utazi mwahavuye uri kumwe nande wari kumwe na sogokuru wawe wari kumwe
ntekereza ko nari kumwe na ba sogokuru ariko duhunga ubwo twaraye aho kuri uwo musozi bwa mbere tuva mu rugo turara mu rugo rw'umuntu turi abantu benshi cyane nabonaga turaye ahantu ku birago twuzuye muri salo mbese turi abantu benshi cyane mu gitondo nibwo bwakeye turagenda tukagenda tugenda dukambika tukongera tugahaguruka tukajya ahandi gutyo
hanyuma rero murakomeje murahunze mbwiye ko ari ahantu mwageze mukajya kuvoma mwamara kuvoma muzamutse ukareba ukabura umuntu mwari mwanyi mbese yari umugabo cyari umugore
yari umugore
hanyuma se wambwiye yuko warurongotanye ukaza kwisanga kuri kaburimbo bahakuvana bakujyana muri Orufurina Orufurina bakujyanyemo ni iyihe
banjyanye muri Orufurina yo muri Kongo
muri Kongo ntabwo wibuka uko hitwa
ni muri Kibumba hari muri Kibumba icyo
gihe muri Kibumba birumvikana ruko wagiye kuvoma amazi warageze muri Kongo
oya nari ntaragera muri Kongo twari tukiri mu Rwanda hanyuma ngiye kuvoma ndi kumwe n'umuntu tuza gutandukana mubuze, hanyuma imodoka ite ihansanga ingeza mu injyana muri Kongo.
Ngira aho wibuka kwa sogokuru uko hari hameze uniki wibuka?
Nibuka hari imbuga ngari ya mbere yari irimo amazabiri, hari iyo twacanagamo niyo twabagamo, hanyuma nyuma hakaba urugo, hakajyaho imbuga nini yariho igiti cy'umwembe. Icyo gihe
hari inka zari zihari?
Nta nka nabonagayo.
Abaturanyi wibuka bo kwa sogokuru wawe ni bande?
Nibuka hepfo yacu hari umugabo wari uhatuye witwaga Gakuba. Kwa sogokuru habagayo umugore nakekaga ko ari mama wacu yitwaga Mukangango, afite umwana witwa Nyirabagenzi. Hanyuma haruguru yacu hari hatuye umugore witwa Madarina, n'umugabo witwa Tanazi, n'umugore witwa Nyirabashyitsi. Abo nibo bantu mba numva nibuka.
Hanyuma ahandi hantu hakuzamo mu mutwe cyane ni hehe mu Rwanda ku buryo wavuga uti niho nshobora kuba nkomoka?
Ahandi hantu hanzamo ni mu majyepfo, wenda muri za Gitarama
niho
hanzagamo cyane. Nyuma yaho maze kumenya yuko Rutongo na Shorongi biri muri za Rubindo, ubwo niho nicyo cyerekezo nerekezemo.
Kubera iki se wumva Rutongo ariho ukomoka?
Nuko utwo duce naratwumvaga habaga tutwitegeye, wenda nkumva bari kuvuga ngo bagiye mu isoko ahanaha ngo hakubyiriya gutyo ngo za ngo ni za Shorongi. Nkumva mbese utwo duce turatwitegeye, yego ntituhegereye ariko nkumva tutwitegeye.
Uri umwana mutoya wumvaga bakubwira ko bagiye ku isoko i Shorongi
na za Rutongo,
hanyuma ukabutekereza kuba buriye ku Rushashi? Izina uzamukunda wari urifite muri 94?
Yego, iryo zina nari ndifite.
Ko wajyaga mu misa wari warabatijwe?
Oya, ntabwo nari nakabatijwe.
Iri joze rine bari guhaye ryari?
Nuko umubyeyi wamvanye muri Orufurina yarambajije ngo witwa nde, ndamubwira nti nitwa Uzamukunda. Arangije arambwira ngo nitugera mu rugo ubabwire ko witwa na Joseline. Ubwo akagenda arinyibutsa ngerayo yose ndayababwira uko nguko, ariko Uzamukunda niryo rya mbere nyirizina nari nsanganwe.
Aguha izina atakubajije akubwira gusa ngo guhera uyu munsi witwa Joseline?
Uzamukunda Joseline, yongeraho Joseline, ni naryo nabatijwe na magingo ya, ni naryo riri mu irangamimerere.
Uwo mubyeyi waje kugufata yari umugabo cyangwa ari umugore?
Yari umugore, yari asanzwe anaharerama abana, kwakunda areba niba bariye cyangwa se baryamye acunga umutekano wabo. Yarahakoraga kuko namunyuragaho kenshi tujya gukina n'abandi bana ari muri ayo matente yakoragamo, natwe duturutse mu rindi tente.
Ngusabe nkwinginze umpe nimero y'uwo mubyeyi wakureze, yitwa nde?
Yitwa Mukarurangwa Serafine.
Nzamuhamagara kugira ngo nuzuze amakuru akureba, kugira ngo dushobore kugufasha kugushakira umuryango duhereye ku makuru yuzuye. Niba hari uwo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya, niba hari umuvandimwe, hari umubyeyi wawe, papa wawe utigeze umenya cyangwa se mama wawe, hari uwo kwa sogokuru na nyogokuru na nyogosenge, abo bose niba hari ukumva, ni iki wumva ushaka kubabwira? N'uwa munota umwe ntanga kugira ngo mwinigure muvuge icyo bari ku mutima.
Numva nshaka kubabwira yuko mbakeneye kandi nanabakumbuye cyane. Imyaka maze ni myinshi cyane ndi kure y'umuryango wanjye, babonye nakwishima kandi nanezererwa cyane. Kuba utari kumwe n'umuryango ni ibintu bibabaza cyane, ukaba utazi aho wavutse ni ibintu bibabaza kandi bihora bindi ku mutima bimbabaza. Nifuza kuba nababona rero.
Ndahamya rero yuko bazakumva bakakumenya, hanyuma nkazaguhamagara nkubwira yuko Imana yamannye ko wabonye umuryango. Komeza rero utegereze, wizeye amahoro y'Imana.
nukuri murakoze kandi nanjye ndabashimiye kubw'icyizere mumpaye nanjye niringira Imana yuko izabikora.
Agasaro kaburaga kabonetse
abanyagicumbi, abanyarurindo, abanyarutongo, mwaraduhamagaye muduha makuru twayakurikirana tugasanga ahura. Maze kumenya aho umuryango wa Joseline Uzamukunda uherereye, nahamagaye umubyeyi we Mukakabano Dafoze atuye mu karere ka Rurindo, akagari ka Bubangu, umudugudu wa Karabo.
Uraho neza?
Uraho neza mubyeyi, amakuru yanyu? Ni Venus Nshimiyimana no kujwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Uranyumva, uranzi, barakumbwiye?
Ako mwumvise vuba aho uvugiye?
Mvugana n'umukobwa wawe. Waramwumvise se Uzamukunda?
Naramwumvise.
Umwumvise uramumenya?
Naramumenye.
Mbwira, niba waramwumvise abantu barakubwiye bati ni umukobwa wawe, niki cyakubwiye ko ari umukobwa wawe? Mbese mwatandukaniye he mubyeyi?
Batandukaniye ahantu hagati yo ku Rusake na Muhondo.
Nawe yarambwiye yuko koko ageze ku Rushashi ko ariho mwatandukaniye. Byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Twari tuhageze dukambitse, ariho twari tugereye. Noneho ubwo ikivomeso ngo ajye kuvoma.
Yego.
Agiye kuvoma ajyana n'umwana nawe natoraguye. Ndababwira nti nimugende muzane amazi mbatekere igikoma. Ubwo byari nka saa munani z'amanywa. Ntiyagaruka, ahubwo hagaruka uwo wundi.
Niyo mpamvu nawe yibuka yuko yabuze yagiye kuvoma.
Nibyo bose.
Mbese abaturanyi banyu bariya baga kuba yibuka baracyariho?
Nakuba yarapfuye.
Oh, komere.
Na nyina wabo. Na nyina wabo Mukandago Ziteriya nawe yarapfuye.
Naho se uriya mwana we
nyirabagenzi wariho?
Nyirabagenzi aracyariho.
N'umukobwa wanjye ariho w'imbabazi.
Mwigeze mutura aho ngaho za Rutongo, mwigeze mujya mu isoko ry'Ishyorongi?
Mbega atwari hahinduka. Twari dutuye muri Rutongo, muri komine ya Rutongo.
Yego.
Ubwo Segiteri yari Cuga. Umudugudu wari Bwoca, Serire yari Kigufi. Mbega ntaho yayobye.
Ntabwo yayobye, abivuze neza ijana ku ijana rwose. Uzamukunda ni umukobwa wawe, nta kabuza. Ibi nibyo uko yabivuze, uko nawe ubivuga nibyo. Ubu rero mukanya ndare ndabahuza kugira ngo muvugane, ariko nagira ngo nkubaze, mbwira uwumvise umwana wawe avuze nyuma y'imyaka 30 ukamwumva ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasoro Kaburaga, ni iki kintu cyakujemo nk'umubyeyi? Icyo gihe watekereje iki? Mbese wararyamye urasinzira? Mbwira.
Yewe. Warahambiriye umutima uradiho, n'ubu uracyadiho ariko. Niyo mpamvu gusa numva ko wenda atari nawe. Ntuzisize. Avuga ukuntu byagenze, numva ko ari we rwose. Kereka hari tubonanye neza, areba n'isura ye. Nibwo navuga nti ni umwana wanjye. Ubwo ndumva mbyemera nkabyemeza neza.
Kongeye gukora uko nshoboye kugira ngo mbahuze, kubera ko ikizamini cyanjye ubwo wagitsinze. Ni wowe uri umubyeyi we. Ukomeze utegereze, ngiye kumushaka ndebe ko namubona, hanyuma mbahuze rwose mu kanya gatoya. Ni mube mukubye telefone, ariko uwo mugabo mwiza w'imfura cyane abe aretse gutaha, hanyuma mbanze nshake Uzamukunda mvugane.
Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga ya mwenga kukarazi. agasaro gasanga yandi kurubingisa agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakukaraje
maze kuganira na mukakabano mwumvise ko amakuru atanga nayo umwana yatanze bihura niyemeje kumuhuza n'umukobwa we nabanje kumuhamagara muhi inkuru nziza
wi uza gukunda amakuru yawe
neza
ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi ry'Amerika
yego ndabumva
uranyibuka
uranyibuka
uri umuntu mwiza uri mu rugo
ndi mu rugo
hari abantu muri kumwe
Yeah.
Uri wenyine.
Nari ndi kumwe n'umwana ariko.
Nagira ngo numve ko uri kumwe n'umuntu kubera ko ngiye kuguha inkuru nziza nuko ari kugira ngo numve ko hari abantu bakuri iruhande bari bugufashe kuyakira ba kugira ngo ibyo bineza neza nubigira ugataraka wishimye ugire ugusama ugire ugufasha kwishima. Hari abandi bantu nagira ngo rero nkubwire yuko nakuboneye umuryango wawe ishime inezerwe ufite umuryango uhagije mama wawe tumaze kuvugana n'ubu barategusegeje kugira ngo umuvugane mama wawe tumaze kuvugana bari baraho mwari mutuye niho bakiri nuko hahindutse niho bakiri ariko uko abingiraga irutongo niho niho mutuye ariko ubu ngubu noneho tuye muri rurindo haruguru ariko nibyo
mama wawe mumaze kuvugana
mama wawe arahari tumaze kuvugana n'uyu mukanya ndamuguhari ndabayahuza muganire mama wawe rwose mwatandukaniye ku rushashi nkuko wabimbwiraga ni byo mama wawe namubonye
mama yanjye we akuvugana
yakire gato hanyuma ndebe ukuntu mbahuza muganire abo bantu mpamvu nakubazaga niba utari wenyine mbangira ngo ibyishimo nk'ibyo ngibyo ubisangire n'abandi mu bana bakube hafi bakube hafi burya no kwishima birasangirwa
yego
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kimpege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
abandi bana duhuza n'umuryango wabo ni bukuru na butoya abanyarwanda kazi bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi bamaze imyaka irenga 20 bashaka umuryango mu Rwanda butoya na mukuru we bavukana ari impanga bavanywe mu nkambi ya Croix Rouge yari Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu 1994 nyina Anyeshe Mukansanga amaze kwitaba Imana bari baje bahunga bavuye mu Rwanda bari kumwe na Nyirarume Damascene Ndagije Imana Sekuru Venadi Kayumba yari amaze kwicirwa icyahinda bakomoka hitwa ku munini muri paruwasi ya Muganza mu cyahoze ari prefecture ya Gikongoro Louise Bukuru yaje mu kwijwi rya Amerika ndamwakira
Le monsieur est retrouvé en Belgique en 1994 en juin 1994
Nisanze mu Bubiligi mu kwezi kwa gatandatu 1994 nyuma ya Jenoside yabereye mu Rwanda byabaye ngombwa ko mpunga u Rwanda njya mu Burundi nyuma nderwa n'ababyeyi b'Ababiligi
Ni quand tu fuis au Burundi icyo gihe uhunga wari ufite imyaka ingahe
Alors je ne sais pas exactement mon âge mais je serai né
Sinzi imyaka yanjye ariko nshobora kuba narabuze hagati y'ukwezi kwa kabiri muri 1993 n'ukwa mbere muri 1994 nari mfite hagati y'amezi 4 n'atandatu
Et tu as des nouvelles de profiter ça ma couille à babdé Huawei.
Non, je n'ai pas de nouvelles de mes parents. On m'a dit que ma maman biologique était décédée. Mon papa.
Ma couille fait quoi babdé Huawei? Vamgé comme ma fouille. Papa ou na ma couille est quoi menier? Kuva mu gihe cya Jenoside kugeza ubu. Hari marume ntazi ahaherereye ashobora kuba kiriho.
Et toi le nom de ton nom? Waba sufite izina rya nyokorume.
Oui, j'ai le nom de mon nom.
Yego ndarizi. Yitwa Damascene.
Comment s'appelait maman wawe yitwa gande?
Alors ma maman s'appelait Agnès Mukasangwa.
Yitwa Agnès Mukasangwa, niba ndivuze neza. Papa yitwa Venant Kayombo.
Est-ce que tu sais plus ou moins wabuzi se byibura aho bakomoka?
Alors on m'a dit qu'on serait originaire de
Mubuga.
Ça c'est une démarche très spéciale que tu as.
Iki ni gikorwa gikomeye utangiye nyuma y'imyaka 30 uvuye mu Rwanda ugahungira mu Burundi imyaka 30 ubuza ababyeyi bawe.
Pourquoi ça t'a pris autant de temps?
Kuki watinze gutera intambwe?
Alors je pense que déjà dans la vie d'un humain, 30 ans c'est passé de l'âge de l'adolescence vers le côté adulte.
Muri iyo myaka 30 harimo kuva mu bwangavu n'ubukumi ukaba umuntu mukuru. Nifuje kuzuza inkomoko yanjye, nari naravuze ko nzabitangira mfite imyaka 30 ngashaka umuryango wanjye.
Est-ce que tu connais plus ou moins les circonstances du décès de ta maman au Burundi?
Mbese wabuze uko mama wawe yapfuye ari mu Burundi bakubwiye uko byagenze?
Oui, donc elle serait décédée dans les camps de la Croix-Rouge.
Ashobora kuba yaraguye mu nkambi za Croix-Rouge azize uburwayi ntazi.
Voilà, exactement lesquels, je ne sais pas, mais elle serait décédée d'une maladie.
Si par chance tu retrouvais ta famille,
ugize amahirwe ukabona bawe mu Rwanda,
quels sont tes projets?
N'icyo wifuza gukora?
Alors je souhaiterais les rencontrer, bien évidemment. Les rencontrer, j'espère qu'eux ont envie également de me rencontrer.
Ndifuza kubabona birumvikana niba nabo babyifuza. Nzasubirayo kubera ko ariyo nkivayo. Nasubirayo nkabahobera. Icyo cya mbere nakora.
Les serrer dans mes bras, je pense que ce sera mon premier réflexe.
Nyuma y'amasaha 48 ikiganiro gitambutse mu makuru y'iwanyu mu ntara kigakwirakwizwa kandi ku mbuga nkoranyambaga z'ijwi ry'Amerika. Ambasaderi w'ijwi ry'Amerika Jean Pierre Niyukora yaraduhamagaye aduha amakuru twakurikiranye atugeza kuri Damascene Ndagijimana nyirarume w'abana bashaka umuryango. Naramuhamagaye atuye mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba mu kagari ka Mpare mu mudugudu wa Musange.
Ni Damascene tuvugana.
Nitwa Venuste Nshimiyimana. Rero nk'uko nakubwiraga, ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga hano ku ijwi ry'Amerika. Umwana ubereye nyirarume yaje kundeba arambwira ati mfasha, ndashaka umuryango wanjye. Sinzi niba urabonye na video nahitishije, uriho ubateruye bukuru na butoya. Uriya mwana waramubonye, uramumenya?
Nabamenye cyane rwose, mama yamubonye. Nabamenye nubwo bari abana batoya cyane, ariko ijisho n'ingagize ijisho n'ibintu biba byane.
None se mbwira Damascene, wumvise umeze ute ubonye amafoto ya bariya bana mwaherukanaga muri 1994 muri Bujumbura?
Ikintu nakoze amarira ava mu maso ndamwarira, kubera ko mawe wabo ajya gusaza agapfa. Yarambwiye ngo ndagize umwana wa mama tuvukane. Ntabwo nari kubara nanjye ndi impunzi.
Uwagize neza kubatanga n'umwana yambwiye uko ababyeyi be bamubwiye. Birumvikana ntiwabishoboye, ariko nabo bashubije amaso inyuma. Rwize na n'umuvandimwe we baravuga bati reka turebe uko twababona. Bibukaga Damascene, bibukaga n'iriya foto
maze no kubasinyira.
Ni kuri meridia y'i Bujumbura, source du Nil.
Bampa icyo kunywa n'icyo kurya. Nabaga mu ngagara mu kati ya gatanu, n'abana baba batwaye n'abanaga n'umugabo bitaga Mbaraga.
Mbese mbabarire kugusubiza inyuma gatoya, nta makuru ya papa wabo kuruye bite, byagenze gute?
Ahubwo papa wagiye umubyara yitwa Kayumba Zenani. Yego nyine Kayumba niwe papa wanjye, niwe umubyara. Hanyuma ngiye mu Rwanda nzima za Damascene. Hanyuma umushyitsi wanjye yitwaga Anyiri Mukansanga.
Hanyuma se niba papa wawe ariwe Kayumba Venanti, umugabo wa mushiki wawe yitwa nde?
Umugabo wa mushiki wanjye ntabwo muzi. Kubera ko urabona mushiki wanjye ibintu byo gukorera amafaranga Bujumbura. Hanyuma baracyakana. Maze gushakana muri 1994
namuhuje numwe mubishwa we Louise Bukuru baraganira ndamaseni rero ndagije imana nari nguhamagaye kugira ngo nguhuze nabakobwa bawe abana ubereye injirarume abana umwe muri bo bukuru yaje hano ku ijwi rya Amerika tubwiye ati nimufashe mpure n'umuryango wanjye none nakubonye nawe runagira ngo mbahuze. Je suis en ligne avec ton oncle Damasène, donc c'est une occasion pour moi de vous réunifier cette fois-ci par le biais de La Voix de l'Amérique et l'émission Agasaro Kaburaga. Voilà, Louise, dis bonjour à ton oncle. Ramutsa Nyokorome.
Bonjour Damasène et enchanté, réellement enchanté.
Ati Ndakuramutsa Damasène, je suis M. Jouéno Koukouvoudish. À toi, ma nièce, je suis très heureux de pouvoir te parler, que Dieu te bénisse et que tu aies toute la joie que le monde peut offrir.
Je souhaite exactement pareil et même plus de bonheur encore.
Atinange ndakwifuriza kuzagira byinshi birenzeho ukazagira amahoro menshi. Je vous remercie à vous tous, les journalistes de La Voix de l'Amérique. Je suis très, très, très heureux de pouvoir entendre la voix de ma fille.
C'est certain que sans Vénus et sans cette radio, je ne serais pas là. Je pense que Vénus vient de régler l'histoire de toute une vie, de 30 ans de vie, et il vient d'apaiser mon cœur.
Ati ndashimira cyane Venusiti umpaye uburyo bwo kumenya amateka yanjye y'imyaka 30 ati ampaye ibyishimo byinshi ku mutima naritegereje
Imana muhumuriza utakabare.
J'aimerais bien lui faire passer un petit message à Damasène parce qu'on n'en a pas vraiment discuté, mais c'est vrai que je fais ces démarches en parlant toujours en jeu. Quelque part cachée dans mes recherches, il y a ma sœur jumelle, même si elle est beaucoup plus discrète et qu'elle a besoin de plus de temps. J'aimerais que Damasène sache que ça la touche beaucoup et que je viens lui apprendre la bonne nouvelle et qu'il faut juste lui laisser le temps de se remettre de ses émotions et que dans tous les cas, elle est aussi très très heureuse.
Adam Guillati. Iyo buri gihe mvuga jyewe atari ko turi babiri urabizi ati muri uku gushaka ntabwo naje jyenyine naye ndi kumwe na murumuna wanjye ati nubwo gusa atagaragara ariko maze kumuha inkuru nziza maze kumubwira yuko nakubonye ati arabyishimiye cyane.
Agasaro Kaburaga.
Abaturanye n'inshuti bandagije imana baza amateka ye badufashije kumugeraho nabo bambwiye uko bakiriye iyi nkuru yo guhuzwa kw'aba bana n'umuryango wabo. Sylvain Murera atuye mu karere ka Huye umurenge wa Tumba kagari ka Mpare mu mudugudu wa Musange.
Tuzi ko abana bagiye iyo mahanga ariko twibaza uko tuzababona kuko jyewe Musenyeri yajyaga kwitaba kabinganije umuryango mugari warishimye nubwo ariko umuryango bari mugari hari abantu kwishima cyane.
Ubu maze kubyumva ku ijwi rya Amerika mwahise muvuga muti aba ni ba bana washakaga cyangwa se mwabanje gukekeranya?
Yewe nabibonye ku mbuga nkoranyambaga.
Yego.
Aka video ngafunguye mpita mbona Jean Damascene ateruye indimi ndibuza n'ikiganiro yajyaga mbwira ngo twicara tukabiganira. Twakomokaga hamwe umuntu twari kuri kumwe n'imiterere y'abana kandi nyine ni ko ari abo bana twari twarabuze ntangira kubwira abantu no kwishima no kubwira abantu twishimye ahubwo dusigarana ikibazo cyo kumenya uko tuzababona.
Yego, hanyuma se nguhamagaye ngira ngo umpuze na Damascene wahise uvuga uti noneho bya bintu ni byo koko.
Yego.
None kuva Damascene yavugana na bishwawe ubona hari cyahindutse mu buzima bwe w'umuzi kuva mu kiri bato.
Yarishimye cyane wumve ko yishimye kuko imyaka 30 isize abana akabaha umuntu ngo nabajyane bataraza amakuru yabo hari igihe yatekereza ko batanakiriho kubigereye kuba ariho. Yarishimye cyane bikomeye.
Sylvain Murera, ese ubundi wowe usanzwe wumva Ijwi ry'Amerika, wumva ikiganiro Agasaro ka Buraga?
Oui, rimwe na rimwe njya ngumva kiriya kiganiro, ndanagikunda cyane, namaze kubona ko gifata.
Sylvain Murera, ndagushimiye cyane ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga, kandi ndagushimira uko wagiye ushyigikira inshuti n'umuvandimwe Jean Damascene. Ndagije Imana umunsi mwiza. Mu mwaka w'igihumbi 1994 nyine igihe bamwe mu Banyarwanda bahungiraga mu cyahoze ari Zaire, Asinati nyiranze y'Imana yabuze umwana w'umukobwa akinjira mu nkambi ya Mugunga. Nyuma y'imyaka 30 yaje mu kiganiro Agasaro ka Buraga mushaka. Asinati nyiranze y'Imana atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, mu kagari ka Kagenge, umudugudu wa Gitaramo. Kadore uko yabivugaga.
Kubera ko nabuze umwana, Imana ibagiriye neza akaboneka mukampuza nawe.
None umwana wawe wabuze yitwa nde?
Yitwa Nyirarukundo Margarita.
Wamubuze ute?
Namuburiye muri Kongo turimo guhunga.
Mwari mugeze he?
Twaha ahantu I Mugunga, ariko twari tutari twarema ngo tube mu nkambi neza. Mbega twari tukigenda, bamwe basubira inyuma, abandi bagenda gutyo, tutari twarema ngo tube mu nkambi. Ariko ni nkambi twabagamo ni ya Mugunga.
Hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Kubera ko abantu bari benshi, mushoreye, nikoreye, mpetse umwana, ubwo mbese birangira wabura wakebukaga gato neza neza ukamubura kubera abantu bari benshi cyane. Twari tukinjira muri Zaire tutari batari twamenya ngo inkambi tuzabamo nini, ariko ni nk'ibyo bice byahigoma.
Ni ukuvuga ko winjiye muri Zaire utaragira indaro umwana ubura mubuze?
Ndamubura ku buryo Mugunga twari turi. Umwana yarariraga, twashakiye mu ntuza mu bigo byakiraga abana turaheba, ku buryo umwana yariraga ijwi uririye muri Burende. Numva ni we nkajye ndasangayika kugeza ngarutse, mbega kugeza n'isa.
Ubwo yari afite imyaka ingahe Margarita?
Yari afite imyaka 6.
Ushakishiriza mu bigo byose byakiraga abana b'imfubyi, abana badafite ababyeyi, badafite umuntu mukuru bari kumwe, uramubura, byose wabigezemo cyangwa wagiye muri bimwe muri ibyo bigo?
Ntabwo nagiye muri mu byahara hafi mu nkambi yo twabagamo.
Ariko uzi neza yuko hari inkambi nyinshi hari hafi y'umujyi wa Goma?
Ntabwo zose nazigezemo.
Hari inkambi nyinshi, hari ibigo byinshi byakira abana badafite ababyeyi, badafite abantu bakuru bari kumwe, abo bita abana bagenda bonyine. Abo ngabo rero barakirwaga. Birumvikana niba umwana yarabuze mukinjira muri Zaire, uwo mwana nta wavuga ngo yarwaye iki, yafatwa n'iki? Nubwo bwose haje kuza ibintu by'ibirwara, ariko uwo mwana ashobora kuba yarafashwe n'abagira neza bakamushyira mu kigo cy'imfubyi, akaba ariho yavuye byanze bikunze agaruka mu Rwanda, akaba ari aho ngaho mu Rwanda. None mbwira Margarita, mumbwira uko yasaga, mumbwira uko yari ameze. Yakundaga iki? Yari umwana, birumvikana w'imyaka 7, yari umwana w'umukobwa utangiye gukina, utangiye kugaragaza ibyo akunda. Mumbwira yakundaga iki, yasaga ate?
Yari umuyombo, yari inzobe kandi ntabwo yari gukaraza ifi.
None yari arambutse, yari ateye ate?
Yari umwana urambutse. N'amazina yacu numva ayo yaranze cyane n'amakirisitu na bene nyina kuko hari yari yaranze bakuru.
None azi ko wowe witwa gande?
Azi ko nitwa Sinat.
Barumuna bibi azi ni bande?
Mukuru we yitwaga Maria.
Mhm.
Nyina Migisha Maria ariko twakundaga guhamagara ni Maria. Ari uwo wamukurikiraga yitwaga Nyesa. Nari noneho hari n'abaturanyi, hari umuturanyi twari duturanye umumama bita Esperancia, yari afite umwana bita Tumusifu, yari amuzi n'uwo bitaga Tumayini. Hari abandi twari duturanye umukecuru witwaga Elizabeth, ariko ntiyari umukecuru cyane icyo gihe, yitwa Elizabeth. Yari afite umukobwa witwa Rahabu n'umuhungu witwa Komiseri. Hari ba nyirasenge, hari nyirasenge witwaga Donata, hari witwaga Saverina n'uwitwaga Ntagisa n'Imana, hari na ba nyina wabo, hari uwitwaga Nyiramagayane, hari uwitwaga na Mafishi.
Mbese ugarutse mu Rwanda wigeze uvuga uti birashoboka ko umwana wanjye yaba yaragiye mu kigo cy'imfubyi muri Zaire bakamutahana akaba ari mu Rwanda, utereka nshakishije mu Rwanda, ugeze ujya nko muri SOS ku Kacyiru ngo urebe niba uwo mwana yarahageze? Hari wigeze ushakishiriza mu Rwanda?
Mu Rwanda hari ikigo twagiyemo turamubura, gusa hari umumama we uwo twari duturanye wazanye umwana wa mwene nyina we n'ubu ngubu ariho, twaramushatse turamubura. Ariko igihe kikagera pe nkasa n'uwibagiwe, ariko mbese nari mugize umubabaro cyane yanga kumvamo. None igihe cyagera naba nk'umwibagiwe, naba ndi gusenga simushyira mu isengesho nk'abandi, ariko igihe kikagera naba nsenze ndi kwatura amazina y'abana wanjye na Marigarita Nyirarukundo Bikanzamo. Avuga nti rero Mana ni wowe uzi, niba ariho sinigeze menya, ntanzi ngo yarapfuye, ariho atazi ngo ababyeyi be bari aho banyira abamukomokaho. Rero weho wamwumve, ni wowe uzi n'igihe nzamubonera niba ari, ni uko nguko no kugeza n'isaha nkibona muhire. Rero yabonetse nahise nanjye numva ngize icyizere, numva mfite amashusho yo kuzanahagera, nubwo basanzwe ari abavandimwe buriya Komiseri n'ubundi twari tunaturanye hano, nubwo tuye haramunkanika, ariko amasambu yanjye niye aho ntuye baradikanyije n'iwabo y'ababyeyi.
Rero
ngiyeyo numva noneho ngize icyizere ko nanjye nzamubona igihe nikigera.
Yego, dusigaje umunota umwe. Niba umwana wawe Marigarita Nyirarukundo akumva, ni iki ushaka kumubwira?
Nagira ngo mumenyeshe ko ndi nyina mpari, na papa we ahari, na bakuru be bahari, ndetse hari n'abo nabyaye nyuma atanazi, na ba nyirasenge bariho, na ba nyina wabo bariho, mbese imiryango.
Urakoze kumuha amakuru, cyane cyane kuza mu gasaro kaburaga umushakisha. Asinati Nyiranzeyimana, ndagushimye cyane, ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Amena nawe rwose, Imana kugirire neza pe, kandi izakuha imigisha myinshi.
Urakoze cyane.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Ikiganiro kimaze gutambuka, umwana we Uwineza Gatanina yaracyumvise, asanga baturanye, yohereza umugabo we aza kuvunyisha. Dore uko Asinati Nyiranzeyimana yabimbwiye.
Rero twiganiro kugirana n'abantu hari umuntu ufite uyu mwenyeto ahita adutuma ngo tuze kure taramenya ko ari umugabo. Bati none nta foto y'uwo mwana mufite, nta bibazo sinoneho ndihamafaranga barayanya yatise yayamwereka bakuramo n'ifoto barayijyana, ariko n'umusaza bahise bajyana nawe. Umusaza agezeyo umusaza agarutse aravuga ngo yabonye ngo aramubyara we ari na mushiki we yabonye ba. Noneho hari ku wa mbere nkeje ku wa kabiri nanjye njyayo njyana n'umukobwa wanjye n'undi wa mukuru wanjye, ngezeyo nabo barareba
batirwose ureme inyuma imana yawe. Naho njyewe ngeze umukozi we yageze yarareba gusa areba isano mbega. Naho njyewe ngezeyo mubaza uburyo se wabuze ute bamutoraguye gute byagenze gusa mbwiye rero atubwiye numva guhabana bityo ngiye na ibyo mbyumvije umwana yavuze ariko bamukuye nyirimo. Noneho arambwira ngo yakwibuka ngo iwabo ngo hari inzu y'amategura ngo y'umuryango umwe ngo hari n'imitungo itembo ibirayi. Noneho kubera inaha iwacu mu nyuma yanjye nta nzitegura yari kare abanye. Noneho ngeze aho ariko umusaza we ndi kubyina nageze no mu rugo arambwira ngenda maze ntinamubwiye ntariko isura iri kuzamo ariko ibimenyetso yambwiye numvise bihabanye. Rero twaje gutegereza kubera ko twahungiye mu Ruhengeri inaha twahuye 9/4 ari mu kwa kane amezi abiri mu Ruhengeri umusaza niwe wavuze ati ubundi wajyaga kuba ngo nta mategura uyibuka twahunze turi mu byiteguro
yego
kuko mbikuruye mu Ruhengeri mubyara wanjye yari yaducumbikiye mu byiteguro twagiye twambukeza yira ni tuvuye. Inyamanyafoto bakuye mu rugo na misa baracyayifite umwana aracyampamagara turi kuvugana mbese kongereko n'umugabo we mu kanya yampamagaye arambwira ati aho bigendeye gutya ubona hari icyahindutse kuri we kambwiye uburyo nyine yarambwira ibintu biri no mu kanya twavuganye cyane ariko umugabo we yahavuye kubera ko yari bamuzi yatureba yareba n'abana afata aba bantu ibyo ari byo byose atuma iyo bapfuye ijambo yari rivuze akiri mu rugo. Rero uyu muti twanavuganye ubwo nari ndimo mvuga ntibise ndamuvugirisha ati niba uburyo n'ubundi twabakugirisha hafi namwe muri uburyo nafata.
Uya nibyo wagize neza kubitekereza nanjye nibyo natekerezaga. Ubundi hariho igihe ushobora gusanga amakuru atandukanye urabona uravuga uti umwana wanjye twarinjiranye twinjirana muri mugunga ariko mpitamubura kuva icyo gihe ndamubura nyoberwa hagiye umwana yarira nkagira ngo niwurize. None se igihe mwatandukaniye iyo ugerageje kumubwira usanga ariyo myaka yari afite koko
yego we yari afite itatu ariko twaje gusanga dusanga umwana w'imyaka itatu niba twibuka ngo inzu nitegura inzu nizina muri rusange yaba ari ukitegura ntamenye amazina y'abana n'abana navuze ariko muri rusange mbese we ukwiyita hahagaze muri we ari kumva neza neza isani ihari.
Ubwo yumva isani ihari ariko mwebwe mukamuvuga muti mbese ibi byaba ari byo cyangwa se si byo, hari uburyo bushobora kwitabazwa kugira ngo ibintu birangire vuba? Ndashaka kuvuga uburyo bwo kujya gupima turiya turemangingo turemamuntu dutuma ushobora kumenya isano ufitanye na kanaka iri ku gihe gito. Urambwira uti yarahindutse kuva yamenya ko afite umuryango birumvikana, ariko se wowe nk'umubyeyi waje hano mushaka wumva hari icyahindutse muri wowe, uramubona ukumva iry'iburyo rirahagurutse cyangwa se wumva umeze ute?
Ukwitogonda uyu munsi ho noneho kubera ko nongeye kuvugana nabo hari ukundi kuntu byaeibyongibi gahunda uvuze bayo ikozwe byaba byiza ahubwo ikibazo isa amafaranga
icyo gihe tuzabaza twabaza niba hari uburyo bushoboka izakuba ruje hari ibigo bishobora gufasha kugira ngo ibyo bipimo bishobore kuboneka. Nzagomba kubaza icyo gihe nzabaza abashobora
kwa bafasha kugira ngo bitungane ndumva ari bwo buryo bwonyine bushoboka kugashaka abantu babafasha kugira ngo ibyo bipimo bikorwe.
Agasaro Kaburaga
maze kumva icyifuzo cy'uyu mubyeyi kandi asabye ko navugana n'umwana we narabikoze kugira ngo dufatane urunana. Uwineza Gatarina atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Musenyi mu kagari ka Nyagihunika mudugudu wa Rushubi azaba ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga mu cyumweru gitaha.
Agasaro Kaburaga kabonetse
kwezi kwa cyenda nakiriye uwitwa Marie Claire Kibukayire yabandisha abavandimwe be nyuma y'imyaka 50 batandukanye abana b'abametisi Raphael na Husso babyawe na Marthe Mukankusi ku bagabo babiri batandukanye Camperi na Husso bakoraga muri Zari irubona. Marie Claire Kibukayire atuye muri leta z'Ubumwe za Amerika muri leta ya Arizona dore uko yavugaga inkuru y'abavandimwe be.
Munyakiriye rero muri iki kiganiro cyanya Gasaro Kaburaga. Iki kiganiro ngijemo kugira ngo ndangishe abavandimwe banje nabuze.
Mwaburanye ryari mwaburaniye he?
Umva aho bavandimwe ni babyara banje twaburanye mu myaka y'igihumbi 1970 muri icyo gihe twari abana ndakuze ndashaje kandi ndabwo ntekereza ko bakuze. Nyina Marita Mukankusi yari mubyara wa mama wanjye. Akaba ari yarashatswe n'umuzungu witwa Husso, ntabasha kwibuka irindi zina rye, ariko mbere y'uko amushaka yari afite undi mwana yari yarabyaye w'umuzungu nawe witwa Raphael Lancombre. Uwo Raphael rero niwe twaganaga nko mu myaka ntekereje murumuna we niwe wari Husso. Noneho papa wa Husso yari yaragiye i Burayi agaruka aje kuza gutwara sa femme et son fils ariko atari butware Raphael. Byabaye ngombwa rero ko Raphael aba adopte mu myo myaka yanjye mbasha kwibuka yari afite nki mu myaka 8 irindwi gutyo. Icyo gihe wa mwadopse yari Madame de Restanche. Madame de Restanche uko nibuka yigishaga ngo kuri Ecole Berge. Sinzi niba ari y'u Rwanda niba ari yahandi, ariko ni wa mwadopse kandi iyo adoption igomba kuba yarabaye facilité par umupadiri Padiri de Pienne wabaga hariya Nyamirambo. Nuko njyewe rero mu kugerageza kwanjye nagerageje kwandikira abantu benshi kubaza abantu benshi nta muntu n'umwe washoboye kumfasha rwose, ariko kubera ko nahuraga muri iki kiganiro cyanyu ikiganiro cyiza ikiganiro mana yanjye kirimo ibyishimo kandi nkibwira ko giha ibyishimo buri muntu wese ubashije kubona abe yabuze kuriya ni umunezero udasanzwe. Kandi nawe nkaba ngushima koko kuba waragize iki gitekerezo cyo kugukrea ikiganiro nk'iki. Ni ukuri Imana ijye iguha umugisha kubera izo mpamvu.
Urakoze cyane. Ndagira ngo ngusubize inyuma gatoya.
Nta kibazo.
Aba bana babyawe na Marita
Mukankusi
kugira ngo se wabo agende yongera agaruka twari Husso, ariko Raphael asigare byatewe n'iki?
Nukuri ntekereza ko bari babonye mutation ibavana gukora i Kigali bajya gukora muri Congo, kandi iby'imiryango ntabwo wabimenya n'ubu nari umwana sinabimenya. Peut-être que agomba kuba wenda atarabonye ko bimushobokeye kumwadopta we ubwe ahitamo gutwara nyina aramujyana n'umuhungu we. Nyuma Marthe aza kugaruka yarabaye yararwaye cyane, ubona ko yabaye deranje mu mutwe ku buryo nta trace twongeye kubona z'umwana n'umwe muri abo bana bombi kugeza ubu ku buryo Marte yariza agwa muri genocide ntabwo ngero ku mutima wanjye nakomeje kumva ko na mama wanjye ntakiriho nta muntu wundi nabonye wabigeze atekereza kubaza ababana no kubashakira.
Ndashaka kwibanda cyane kuri Rafaele. Rafaele bajya kumutanga mujya kumutanga wari ukiri muto ntabwo biza ariko kugira ngo bamutange abe adopte yabaye adopte gute kandi aragifite nyina nyina adahari
mu by'ukuri nanjye reka gusubiza inyuma nkusore w'akantu gato ntabwo Marta Bukankosi yigeze agiye i Burayi ni umugabo we Ruso wagiye i Burayi Marta asigara iwacu mu rugo iwacu mu rugo kwa Catherine Nyiramongi
yego
aho bitaga mu Nzove mu muhanda tubana nabo tumarana igihe kugeza ubwo Ruso yagarutse agaruka nyine aje afite mission yo kujya gukora muri Congo aza ariko ari butware Marte na Ruso bonyine noneho muri icyo gihe ngira ngo wenda nibwo havutse icyo kibazo cyatumye wenda bashaka umuntu wabafasha wenda kuba yamutwara ntabwo nk'umwana ni ukuri ntabwo nigeze ikintu kinza mu mutwe ni uko nibuka bamutwara nibuka Madame de Restange yaje nka kabiri gatatu iwacu nta kindi kintu mbasha kongera kwibuka.
Birumvikana bari ukiri muto njye ndimo ndashaka kumva akantu kari butume ibintu byose bifunguzo biri umufungurira imiryango myinshi. Aba bana uko ari babiri babyarwaga n'umubyeyi umwe witwa Marita Mukankosi.
Yego.
Papa wabo yari umwe?
No, ntabwo papa wabo yari atandukanye.
Papa wabo yari atandukanye kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu Ruso yari kugaruka ngo atware umwana umwe asiga undi.
Yego.
Nuvuga yuko Marita yabyaranye aba bana n'abagabo babiri batandukanye b'abazungu.
Yego.
Noneho rero uwabyaye Rafaele izina ryo rarize
uwabyaye Rafaele ku ruhande rwa se no ntabwo muzi rwose
ku ruhande rwa se ntabwo muzi
ariko nshobora gusubira inyuma nkaza hari umutante ushobora kuba wenda yabyibuka izo information naza zibaza nkazibabwira.
Ruso avuye muri Congo akajya mu Bubiligi mwarabimenye mwamenye ko yagiye mu Bubiligi?
Nta nubwo twanabimenye kuko icyo twabashije kubona ni Marte wagarutse ari umurwayi cyarwaye mu mutwe rwose ubona ko yabaye derange ubona ko yari yataye rwose umutwe ntabwo numvise n'impamvu
kandi agaruka atari kumwe n'umwana we
agaruka ntase agaruka nta makuru
agaruka yagarutse n'indege yaje n'amaguru yaje aturukaye
kuri ntabwo mbyibuka neza ibyo aribyo byose uko yaragarutse ntabwo nigeze numva bavuga ngo agiye kumufata wenda kuri aeroport namubonye mu rugo yagarutse.
Yego. Uyu mwana Rafaele mumuha Madame de Restange binyuze kuri Padre de Pierre nzi neza uribuka umwaka icyo gihe byabereye?
Ni ukuri iyo mbasha kuri kubara nsanga ari muri za 77 78 aho ngaho.
Niba bakumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kubabwira?
Kuri icyo nababwira nababwira ko mbahobeye cyane mbabwira ko mbakunda kandi mbakumbuye nk'uko ntigeze ndeka kubatekereza iyo myaka yose nubwo nta wabashaka ariko jyewe mu mutima wanjye narabashakishaga kandi ko naba nishimye kubabona byaba ari igitangaza pe ko naba nezerewe cyane kubabona.
Tuzafatanya n'Imana n'abantu benshi bumva Ijwi rya Amerika n'abantu bari mu Bubiligi tukorana n'umuryango w'abametis du monde udufasha cyane kumenya abo bantu bametis bashaka imiryango yabo wasanga Rafaele na Ruso nabo babashaka batazi aho bashakira. Ngaho rero Marie Claire Kibukayire ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga ndagushimira urwo rukundo n'urugwiro udufitiye nkwifurije amahoro y'Imana
kuri nanjye ndabikwifurije kandi ngushimira cyane uwo mutima wawe utabaho wabashije gukora ikiganiro nk'iki kibasha guhuza abantu ni ukuri imigisha yose Imana iyikumpere ndagushimiye
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya Nehinga kukarazi Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya Nehinga kukarazi
abavandimwe ba Marie Claire Kibukayire aribo Rafael na Rousseau barabonetse baraganiriye impundu ziracyavugwa nibamara gushira impumu tuzababwira ayinkera baraye bataramye baganira nyuma y'imyaka 5 batandukanye yo gusoza iki kiganiro ndifuza kubashimira mu izina ry'umukoresha wanjye mbere y'umuryango na ijwi rya Amerika n'ikiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo mwebwe mwese mwabuze abana banyu mwebwe mwabuze ababyeyi mwabuze abavandimwe muze mwisanga mbururutse umutwaro mbahekera banyu mbamara ishavu mbashengeze neza
dusangire ijambo Dushaka Agasaro Kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika
ndashimira cyane abambasaderi b'ijwi ry'Amerika dufatana urunana dushaka utwo dusaro twabuze itetero nshimire cyane ababyeyi batorizo mpfubye mwebwe mwese mwatuye abo bana mukabashyira mu bigo bibarira ngo bazakure neza nimwambikwe ikamba ry'ubutore butarutwa ntimugacikwe ibiganiro by'Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika nawe niba ushaka wawe ukaba ushaka kuza mu kiganiro dore mero wakoresha uhereza ubutumwa bwanditse ugatanga umwirondoro wawe aho barizwa n'incama cyo kumuntu ushakisha ni 00127 23 46 nongere nyisubiremo 00127 23 46 naho gutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana